hajke, 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 muzyki do tko.
VPS Quality. A serikali me mbunu mbuinu, mbunu mbuinu, ndunu. A chana oe che voivo.
Food on the mix.
Bare na pita tandale mshangazi unagonolea. Ukichekena nikonyeza wa una kamshtukia. Mshangazi umeua no makreti mekuja na bia. Watu wasiojulikana tukutane ba kabla ya kulala, tukutane ba usiku baada ya kazi, tukutane ba kabla ya kulala, tukutane ba usiku baada ya kazi. Wa unaona pata refreshment,
refreshment.
Wa unaona pata enjoyment,
enjoyment.
Wa unaona pata refreshment,
refreshment.
Wa unaona pata enjoyment,
enjoyment.
Wa unaona temekewa na mizuka ya pombe, wa unaona buguluni na mizuka ya pombe, tegeta mikocheno na mzuka wa pombe, wa unaona tandale wana mzuka. O mama Kigamboni mbulacho na mzuka wa pombe, chanika gumso na mzuka. O masela waone Mbagala wana mzuka wa pombe, waone Kigamboni na mzuka. Natafuta ba weba ya kulewa, tim pombe kali leo nataka kulewa. Natafuta ba weba ya kulewa, tim pombe kali leo nataka kulewa. Samaki samaki sebita bata, kitamba cheupe senza kesho tabata. Small planet Juliana make a launch, twende Amel California Kalisa launch, twende tips Juga launch, wavuvu camp one point manyota pop bullet pop. Twende Temeke, weekend inakuja. Best Beach, Kigamboni, Rongoni Beach.
Uma, uma, ma.
Waita mudu mugu wapi, wanangu wana kiu wanataka botro. Waita mudu mugu wapi, wanangu wana kiu wanataka botro. Tembe za botro, sio kitoto. Tuna alosto, samba za botro. Samba za botro, so. Samba za, waya waita samba za botro. Samba za posijaona, samba za botro, so. Samba za botro, samba za chupezo. Samba za botro, tuna alosto. Samba za botro, samba za botro. Samba za, ndo kwanza mziki umeanza na kesha sio ndoki. Mziki umeanza na kesha sio ndoki. Buguluni life band na pita masese pap. Bakwe lichanganyikeni, kaja uyu kaja yule, chula uyu chula yule. So boy changanyikeni, nikapata dem.
Sema nini fujo? Ah, yule dem alikutana yebani, pole wa kufika asubuhi pombe zifuisha kumzumu ni choki kucha da. Wali sahau. Wakachibuka chibuka makovu michilizi kila kona. Sha, sha.
Wewe mane muda wa kazi umekwisha, twende tukutane ba.
Humo
tukutane ba.
Humo
tukutane ba. Muda wa kazi umekwisha, twende tukutane ba. Tukutane ba.
Humo
tukutane. Wakitingisha kama imekwisha giza mudumu. Tingisha pombe imekwisha mwe mudumu. Tingisha pombe imekwisha. Wewe mane mbona tari wa unaona giza tungi leo? Mbona tari wana ngwana giza tungi leo? Mbona tari wana ngwana fesha tungi leo? Mbona tari wana ngwana fesha?
And the vile vile wase wa kumbuni mbwinu. Wafuje mekosea tena mara tatu kose.
Tunambuni
salama.
A serikali membunu mbwinu,
mbunu
mbwinu.
Chana, achana oyache voivo.
Don't say Tanzania, don't say prison are dangerous. Tunasika mtu akifa tusiki mguu kifa gans.
Wey,
Bongo clan Babylon bomb the fire. Asimandai. Ena fari sana watoto wa kusini, watoto wa Rufiji, watoto wa Mtwara, watoto wa Lindi,
watoto wa Kilwa.
Anafubali sana watoto wa Morogoro, AWBC wabishi klasiki. Awapichia pa yogo, watoto wa Tanga.
What up, my man? This is Unstoppable DJ. Fujo kwa mtambo. Why?
Fujo on the track.